Amawubo 139 verse 1. Jehova yangihlolisisa uyangazi verse 2. Uyakwazi ukuhlala kwami nokuvuka kwami, uqonda umcabango wami ukude. Verse 3. Uyaphenya ukuhamba kwami nokulala kwami, wazane izindlela zonke zami. Verse 4. Ngoba likho izo limini lwami, Jehova ongalazi ngokupheleleyo. Verse 5. Ungizungezile ngasemuva nangaphambili, wabeka isandla sakho phezu kwami. Verse 6. Ukwazi okunjalo kuyangimangalisa, kuphakeme, anginakufinyelela kukho. Verse 7. Ngiyakuyaphi ngisuke emoyeni wakho na? Ngiyakubalekelaphi ngimuke ebusweni bakho na? Verse 8. Uma ngikhuphukele ezulwini, wena ulapho. Uma ngendlala ecansi lami endaweni yabafileyo, nanguwena. Verse 9. Uma ngithabatha amaphiko okusa, ngiye ngihlale emkhawulweni yolwandle. Verse 10. Nalapho isandla sakho siyakungola, esokunene sakho singibambe. Verse 11. Uma bengithi, ubumnyama mabungehlele, ukukhanya kube ngobusuku kimi. Verse 12. Ubumnyama bekuyakuba mnyama kuwe, ngokuba ubusuku bebuyakukhanya njengemini, ubumnyama bufane nokukhanya. Verse 13. Ngoba wena uzenzile izinso zami, wangaluka esiswini sikamame. Verse 14. Ngiyakubonga ngokuba ngenziwe ngokwesabekayo nangokumangalisayo. Imisebenzi yakho yamangalisa, umphefumulo wami uyakwazi kahle. Verse 15. Amathambo ami engafihlekile kuwe lapho ngenziwa ekusithekeni ngibunjwa endaweni ezijulileyo zomhlaba. Verse 16. Amehlo akho angibona ngiseyihlule, zonke izinsuku zami zalotshwa encwadini yakho, zanqunywa lungakafiki nolulodwa kuzo. Verse 17. Imicabango yakho uNkulunkulu ingamagugu kimi, bukhulu kangaka ubuningi bayo. Verse 18. Uma bengiyakuyibala miningi kunesihlabathi, lapho ngivuka bengiyakuba nawe. Verse 19. Sengathi ungabulala ababi uNkulunkulu, ngalokho sukani kimi nina bantu begazi. Verse 20. Bakhuluma ngamacebo ngawe, baliphatha ngeze igama lakho. Verse 21. Jehova, angibazondi abakuzondayo na? Anginengwa ngabakuvukelayo na? Verse 22. Ngiyabazonda ngenzondo epheleleyo, bayizitha kimi. Verse 23. Ngiwole uNkulunkulu wazi inhliziyo yami, ngilinge wazi imicabango yami. Verse 24. Ubone uma kukhona indlela yosizi kimi, ungiholele endleleni yaphakade.